finally said
and
don't you kiss on me. Cause I'm telling mama, yeah, yeah, yeah. I finally said but don't you kiss on me. Cause I'm telling mama, yeah, yeah, yeah. I finally said but don't you kiss on me. Cause I'm telling mama, yeah, yeah, yeah. I finally said but don't you kiss on me. Is a demon, mama, yeah, yeah, yeah.
Hey, mina ngithanda wena wedwa futhi angaze ngalingeka. Cela ungiphi ithuba ngikutshele wena mntana nomuntu mina ngakufela. Noma belikhwifela lothando bayagadla bafuna liphele banamanga. Thina sobenzela i-drama babukele ngoba masixabana bayajabula esho. Ivari ngakutshela baby mina ngizofela wena. The reason ukuthi angikaze ngibone ungithanda ngale ndlela. That's why nami ngikhetha ukuthi lothando ngizolifikela. Ngisho sebecela bekhala mama ungabavumeli. Abo batshela beze kumina ngizobafaka isagila. Leyo kuzobe sokuyi-proof ukuthi ongangithathela wena ngampela ngamkhila. Nomzimba wakhe abakube ngeke bawuthole.
Wathula wathi.